Iziyo yami mangatholi thuba nayo yasingakholoma. Iziyo yami mangatholi thuba nayo yasingakholoma. Iziyo yami mangatholi thuba nayo yasingakholoma.
Yeah.